Dabei sehe ich doch. Muss man sein,
Mann.
Wo bleibt das? Also, na gut, dabei sehe ich doch.
It's good. Yeah. Zobona se bahle hla kungene mina. Yabona mase kujena kumoshe mina. Bamazinye impela undabezithi. Undabezithi exe. Ekhubeka. Zobona se bahle hla kungene mina. Yabona mase kujena kumoshe mina. Bamazinye impela undabezithi. Spana ngifuna ama million but no funny goes but chatter manje ngikhili show undabe zitha ngikwakhisa nezitha I've shit akusinda bezinje wanna vibe this get it I'm on my pop this kid it manje sengiyonga ama billion maba ikhasa ifinisha akunana ka finish ka I trip ekhasa imashisa nane phupha believer yeah we them was they get it yeah manje tell me khubeka Intwana sigwala indawo mase siqeda siphume kasho Yina ma fights aqhubeka Manje aqhubeka Zobona sebahlehla kungene mina Yabona mase kujena kumoshe mina Bamazinye impela undabezithi exe aqhubeka Zobona sebahlehla kungene mina Yabona mase kujena kumoshe mina
Reese made this.